DJLatestMusic.com.
DJ Baza. I love Sishiki Swag music.
Yeah. It's a brand new. Cash Nicks on this one. Alongside Bad Guy Remy. Nina Zone Boy Baza.
It's okay, wakona kuya mwatele na twalo. Nane ni kutekile kufala mwahao.
Upila
yeah. Onafawa ni mata na kunsia mazero.
Nane
kutilaka tekule na ansa na kero. Wanafana vila ila kupiru ya kausile. Korofalo but it's okay, wakona kuya kuona kona mola tena.
Ona chwalo, wakona kuya.
Let me get in. Kikuwena kwa neni vwana true love ni peace. Wena kuwa dream bene ni kakuweza chase. Malila tona ni kava doctor wena patient. Kambe noli shop neni kava big buyer. Kono utwe that side baby girl kutuwa nisia. Kono love yalo na baby na itamani. Nelofita mwaba tunde kusina ni mawani. Kono money kenyize baby na kimwakozi. Ani sivikili kama ni nazo nisiezi. Money kuna ane la miyo kwa mwametona. Niba tuseva ni vwana fela kusakwana. Yeah, it's a boy rhyme.
It's okay, wakona kuya mwatele na twalo. Nane ni kutekile kufala mwahao.
Upila
yeah. Onafawa ni mata na kunsia mazero.
Nane
kutilaka tekule na ansa na kero. Wanafana vila ila kupiru ya kausile. Korofalo. But it's okay, wakona kuya kuona kona mola tena.
Ona chwalo, wakona kuya.
Wakona kuya.
Ona chwalo, my baby wakona kuya.
What you wakona kuya na nomo kukukombelela. Kutina daily kina ya kushowelela. Uye vela vanishi mbeba vantavela. Wena wanswavela fakona fuka upulele. Akula tamwe ni wakuzi vile kale. Fo lila toku tukanya halitoku ikala. Fo lila toku wawanga ini kimu fofo. Fani fuma ni kachansi ni kuta 04. Kapa mpoya kaika ni fama tanya. Kiwona bini lukiseni zwe na tanya. Weza inge ya kanivoni sakanya. Upili lene uswa nela kuya ni misuli.
It's okay, wakona kuya mwatele na chwari.
Yo kufinisha.
Nane ni kutekile kufala mwahao.
Shikiswa,
Upila.
Zumbuibaza.
Unafawa ni mata na kunsia mwazero.
Nane
kutilaka tekule na ansa na kero. Wanafana vila ila kupiru ya kausile. Korofalo. But it's okay, wakona kuya kuona kona mola tena.
Ona chwalo, wakona kuya.
Wakona kuya.
Ona chwalo, my baby wakona kuya.
These car snakes wanna be attentive to you. Yana some fat attention to wanna. The way you stood on me, girl, I never thought this would happen. I know you've gone many miles from me now. Nina kambe wani utuwele aneke aluwa mbola. Fafoni Tuale fakambe wani kutela kwa teni. Wasiva likaze mzesto kwa ngafela kwa mboli sana handage. But it's okay, wakona kuya mwatele na twalo. Nane ni kutekile kufala mwahao.
Upila
yeah. Onafawa ni mata na kunsia mazero.
Nane
kutilaka tekule na ansa na kero. Wanafana vila ila kupiru ya kausile. Korofalo. But it's okay, wakona kuya kuona kona mola tena.
Ona chwalo, wakona kuya.
Wakona kuya.
Ona chwalo, my baby wakona kuya.
Bad Guy Rhyme, Lord Kicking Blazer, El Crispo, Uncle Brian, Uncle Mike, Uncle Dan, yeah.
Then Isaac Fool
Dogs, Ice Skin, Big Martian,
Abilex,
King Teaser, Afro Kid, Truth, Big Cation,
The Bena Vanchi, Ella Waruzi,
Guy Step, Bro Nix.
I love to shake the swag music.